mutima kuwanga mazima gali mugwe ekigambo kyo kimpe subi wendoza ku mukwano gwo I believe you'll be my side today and every day mukama njagala ofuge muze kyekinneeta woli bulijjo nga nkukowola erinnya lyo mukama I surrender each I own to you eligwe katonda wa
nabanga nawe nakusinzanga nabanga oli oluberera nakusinzanga bulijjo
makubo mwetu itira maji okonona na yeze nenenya ubanga vyompade binji tato mukwano gogumala chevanze nsaba obenange bulijjo eligwe katonda wa
nabanga nawe nakusinzanga nabanga oli oluberera
jiba mikwano jonanga jinde senkwesiga newe banwade emigo jojamponya omusayi gongabo yange empanguza omusayi gongabo yange empanguza eligwe katonda wa
nabanga nawe nakusinzanga nabanga oli oluberera nakusinzanga bulijjo